Just lift up your hands as we worship him now. Rakaba saparayan de bo shatapayan de bo reka mama 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 bo shatama bo Father, we come before your presence, give you glory. Nimesongea kwako, Baba usiye lala, kwa mazuri ulio nitendea. Nimesongea kwako, Baba usiye lala, kwa mazuri ulio nitendea. Nimesongea kwako, Baba usiye lala, kwa mazuri ulio nitendea. Nimesongea,
nimesongea kwako, Baba usiye lala, kwa mazuri ulio nitendea.
Nimesongea,
nimesongea kwako, Baba usiye lala, mazuri
Jesus.
Moyo uliovunjika ni thamani kwako, Bwana. Moyo